dajimsafi.com.
Hello. Hello, Jazz. Niache vibaya siwezi kuchukia Asa sijui na gundu Kila napokwenda mai Sipendwi maumivu peke ndo ninachoambulia ah, Tena namba yako sichafuta usisite kunipigia Nitapokea Tutaongea Ai, Ila story za mapenzi siji kuletea Nitachukia Nitakukatia Mana maumivu Nilichokaga mwenzio Nilichokaga mwenzio Hata ulivyo na changa hatwa tena Nilichokaga mwenzio Nilichokaga mwenzio Hello Nashukuru Mungu sikudondokea ulevi ningepotea ninatanga tanga kama kuku wa kienyeji alokosa njia hata nilokuwa naye naye alikuwa na baby tena namba yako sichafuta usisite kunipigia nitapokea tutaongea ai ila story za mapenzi siji kuletea Nitachukia Nitakukatia Mana maumivu Nilichokaga mwenzio Nilichokaga mwenzio Hata ulivyo na changa hatwa tena Nilichokaga mwenzio Nilichokaga mwenzio